Kwako sio ni skendo, baby ni vupendo, sili tube kendo. Upendo wako umenijami, mpaka wengine siwaoni. Baby you drive me crazy, umeniziba zangu mboni. Nimekuzoea, kila time nataka niwe nawe. Girl you're my other half, you make me complete and I always say you are my fantasy. The way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi. You are my fantasy. The way you wear your makeup is cute I see. Una urembo tausi, mwendo taratibu yani bila kasi.
Unanimaliza sana.